VOA。
ኮሪያን ቴክኒካ ጎድና ወለጋ ሊጣ አና መነሲቡት ይደቶ ተወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ሲመቹ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲሜጅራ አካሊ ጣውሮሚያቲ ይደቶን ወቦ ኤገስመተ መኒ ቦዳ ገራራራ ዋራት ዴማማ ጀረ ኮሪንኩን ሆገና ወቦ ገመሊጣ አርገቹዳ ቪያሊን ታሲ በመከንት ፉፉ ተውሳስ ዱበታ ናኮር መልካቱ መንዲ አራዌ ረጋባት
ኢታናው ለቲቀባ ኮሪያ ቴክኒካ ፊክ እንደሳሲ መና ጎድና ወለጋ ሊጣ ከንታን ኦቦ በቀለ ገርባ አና መነሲቡ ገንደባዲያ አራዌ ተርገሙዳን ሄደቶተ ወራን አደብሊሱማ ኦሮሞ ሲመተን ኢላልሴ ዋንጀ ደንቀቡ
አቆማ ካሮራ ከኛት ጉያ ከለሳት ከንስ መቹዳ ቦባ ቱሬ አቆማ ያነት ሲሞ namota diotti argachu dandeenyo simanne jira lakkoofsa isaanii ammabsuun barbaachisaa ta'uu baateyyuu miseensa waraana adda bilisummaa oromoo gameeyyiidha waggaa dheeraadhaaf kan hojjetan kan leenjisan dirqama isaanii ba'aa kan turan gumaacha adda addaa dhaaba kana keessatti kan gumaachanii fi saba isaaniitiif namoota baay'ee dadhabaniidha gara kanatti fiduu danda'u keenya baay'ee gammanna isaanis immoo nugura ga'uu isaaniitiif nagumaan nugura ga'uu isaaniitiif baay'ee gammadaniiru.
Obbo Baqqalan hidhattootni waboo guyyoota kibxata kaleessaa hanga kamisa boriitti guyyoota sadiif bakka simannaa qophaa'eefitti simatamuuf jiran 10,000 kan ga'an yoo ta'ellee guyyoota kaleessaati hangaarraa jechuunis guyyoota lama keessatti kan hanga ammaatti simataman lakkoofsi isaanii muraasa ta'uudha kan dubbatan. Walitti qabaan koree teeknikaa abbaa gadaa duraanii obbo Bayyana Sanbatu kaleessa akka BBC'tti himanitti immoo erga guyyoota lamaan kanatti kan simataman lakkoofsaan muraasa ta'u himanii yeroo hafitti akkamitti hamma jedhame bira ga'uun danda'ama hooggantoota kan zoonii lixaatti argamanuu quunnamtaniittuu isaanoo maal isiniin jedhanii kan jedhuuf obbo Baqqalan kan nutti himan qabu.
Ta'uyyuuti qabatamaan wanti nuyi argaa jirru ammayyuu baay'ee ta'uusaati kan arginu. Amaluma ribee lolaa sababii ta'eefis immoo waraana kana bakka tokkotti warra argame yeroo biraa immoo bakka biraatti argama. Kanaatiif bakka tokkotti agarsiifanna jedhamee yaadamee yeroo dhaqamu waraanni sun bakka biraatti sosoo argama. Haaluma kanaan fakkeenyaatiif amma aanaalee baay'ee keessa hin jiran jennee fakkaata bakka nuti koree tekniikaa kana ittiin hundeessinitti. Amma waraanni argameera kanaatiif isaaniin bakka isaan jiranii tokko tokkoon kaasuun baay'ee hojii ulfaataatu fuula keenya dura jira. Nus immoo yeroo isaatti qophoofnee waan hundumaa xumurannee loojistiksii barbaachisu hundumaas immoo qopheeffannee itti seenuun yeroo nutti fudhatee jira. Sababii kanaaf godin darbifannaa jira. Ammas yeroo kana keessatti guyyaa kaleessaa baay'inaan simachuun nurra ture. Haa ta'u iyyuu malee hin jalqabame malee baay'inaan hin simatin jirra. Guyyaa har'a garuu baay'eedha kan nuti eegaa jirru. Qunnamnee gara keenya dhufuudhaaf qophiirra kan jiran karaarra kan jiran nus immoo geejjiba bobbaafnee kan jirru baay'eedha jechuudha. Haa ta'u egaa walumaa galasaa gaafa laallu fedha uummanni qabus yeroo laallu namoonni nurra dhufanis immoo fedha isaanii wayita laallu. Baay'ee kan nama abdachiisuu fi kan humna namaa kennuudha jechuun danda'amu.
Amma kan biraan akka komiitikaa jiruuf miidiyaa haasaa biraarra deemaa jiru hoogganaa kan gama lixaa jaalmarrooma yookaan immoo namoota lixaa isaatiin hoogganaa jiran kanallee haasofsiisuu dhabuun akka rakkoottis kan kaasaa jiran jiruuti. Gama kanaan maal jechuudha?
Dhuguma amma otoo akka caasaa sanaatti karaa sanaatu deemeeti salphachuu ni danda'a ture. Hoggansa waraana albee lolaa tokko. Argachuun salphaa miti. Haa ta'uuti ammas yaaliin itti fufee jira jaalmarroo argachuudhaafi karaa sanatu nu ta'eeti akka inni baay'ee nu saffisuu hin beekna. Kanaatiif ammayyuu taanaan yaaliin keenyatti fufee jira abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo karaa sanarraa ramadamanii quunnamtii isaa waliin tolfachuudhaafi yaalii guddaarra jiru. Haa ta'uuti waan guddaan immoo jaalmarroodhaafis. Ajajaa waraanaa lixaafisi kibbaafisi hooggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo hayyuu tureen ajajaan waraana waliigalaa xalaanuu kennanii jiru. Isaaniifis immoo xalaan akka ittiin gahamuu fi harka keenyaa fi harka bakka bu'aa isaaniitiin ergamee jira. kanafi yani ajaja warana toko yada ayudre ava wali gala toko tin alata ajenne sawbihi yannif waran li bakawun dumati walitikabame migala yo karadda ajaji biragawu abates funinu marawata jenne
oda hulle jimma sheikh naymasan simanna wobo harawi vetargaman kisa isantoko adinsa simanna jolkbate akasjeru
lolinu barbachisu ilman kenya worodun qabanunu sabaonis ilman kenya odipinis ilman kenya kanafu ayoto fitedabadenne jote kenya ara ulgalfenne karana gaati wolin kaftawu qabana anjedurani ya dakufsa ayo bira qabna na mota qabsawto bira qabna addaba basani hundu addaba basani ma fi jiru jollenis no bilbila jiru timilka hajira yeroke
why full dry electricity obbo bekele garba akas jedani jiru
denzi danu amma namota yokan simwaran bisuma rumbo dal fachuda ka kore kanati isamboda gutumar mobiyati gutumar maurumiyati arada nagi fachu yenetu yana yokan simmo partile siyasa satu motuma fi daba amma motuma holi walitbuye jiru kana arara duga busani busani nagawara akan buta sesudah baka ada kenyati walu magalat apili siasa urumu waliti kabani waliti arasu toke suna nitami
hidat tota wabu kalisa simataman kisa jal dadi ulana isan toko ima simanna sanifi adem sagara fulbra latse wanati mankabu
adi jil watarati walergu kenyadayi kanimataman kisrawetu kanina kanisi akadi meolu ruhi hanse buton tane tu ganjir ku kawari ra sabu kata yedi simanna gudya kata ni gudani yedi amma mu wori tuma ta ne ma di ko ra kanya ta jiru wadda da sadafa ru gidduti da dar ku da dire ni kede di ne de tala ni da barsu barda ni ne mu di akako ga ta ni mo sala ke sato muri da ni da jira ni sharra ga ri amma da ne ka ta lan ne din kan ne ni da mun dum tu su gudjin inda men gara su da den jabsini kara ga ri da la ka ka ta ru kara da ta
maltuka warane nanulita socho kan gigi sanjab merojini mari ango imbani jarri kun jadameti social media yo kan mo media sarat de majra wan kana kuba qabu mariachu fi aligo tanitu
kalaga ofika di siami kan meta bilbilidi ndire charamma gami sanatu tudinna bale jinan yello le mare sananjere inni ji mo amas wa mi chu ko da mi yo kan me sa dare ne daru yel gami su kan bi ji rate waye ye yada
ato amma dadi amma won tosni kajrani kambroni aba ofisa jaman turre sele capsa turani balle sa turani worra da bawa turani jadani social media yo kan media wa sarat gadi sanijiru tari kana jewol qabu anje tengabdu
ishe angalako diddinu gani akajira mina mihede su kala tun tane karana dan karalu dan ne mijalani kalimati ballam prate sanadi adugire naba te nyamu dipinin digge tanna kumide segere karana kada tu 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 sanalo yina yada kala alwan plenu sei tanni adugire tinne sanati siriyase odine jeda tu ne kadati siriya mer gederi
korin teknika arara ho fi mutuma jiddo trawo samajiru fi tambasu fatta fatajiru akoromiya tidowen simanna digdema pesekessa tenin kudashantan litoromiya tergamu isan kessa kan hidattota wobo simetan murasa yimutan hidattotni wobo hangamma simetamanis ibaf sadettemi lamakantanida gabas radio sagale america na kormelka manasibu harawira